Sentebe w'ekibiina kya NRM Mugombalawe wa Kiseka mu disitulikiti y'e Rwengo, Kafuma Moses avuddeyo n'atendereza abatandisi b'amasomero g'obwannannyini olw'omulimu amatendo gwe bakola okusobola okubeera nga bayamba ku gavumenti ya Uganda mu kutuusa obyenjigiriza eby'omutindo eri abaana b'eggwanga. Sentebe Kafuma Moses bino byonna abituuseeko bw'abadde yeetabye ku mukolo ogutegekeddwa abakulembeze b'essomo lya Kiwangala Community Schools erisangibwa ku kyalo ky'Ekiwangala Mugombala ewa Kiseka mu disitulikiti y'e Rwengo. Abayizi b'essomero lino abali ku mutendero gwa top class mwe basoomoosereziddwa ate okugenda mu kibiina ekiddako. Ku mukolo guno abayizi boolesezza ebitone eby'enjawulo omuli okukyenkula ku mazina, ogenda mu maaso n'okubeera nga bazannya katemba n'ebintu ebirala. Wano w'asinzidde Ssentebe n'asiima omutandisi w'essomero lino omukulu Kayinga Modu Isto olw'enteekateeka ennungi gye yavaayo nayo okusobola okubeera ng'atandikawo enkulaakulana mu kitundu gy'ava. Agamba nti abantu bangi abatasobodde kulowooza ku nteekateeka bw'eti, naye ye kino ekintu ky'akoze kireesewo enkulaakulana mu kitundu ky'Ekiwangala.
NRM Government twagala okwebaza nnyo private institutions zino kubanga zituyambyeko nnyo okuwa abantu baffe emirimu. Abayivu bangi gavumenti ya NRM ebbanga lyemaze muyinza olw'okubanga waliwo emirembe abayivu beeyongedde, era gavumenti abayivu bonna tesobola kubatwala kubawa mirimu, naye private institution nga zino zituyambyeko nnyo okuyambako abantu baffe. Njagala okumwebaza, abantu bangi bakola emirimu tebatera nnyo kwagala kugikolera gye baazaalibwa. Abalala omuwulira nga yava kuno n'agenda Luweero naye Kayinga waawali Kiboobi kaakati ate essomero n'aliteeka Ekiwangala. Okuweerera omwana mu ssomero ly'osobola kye kisinga obulungi, ng'olisobola omwana wo n'amalako bulungi era n'atikkirwa. Njagala okukubira abaami omulanga abali wano, ntunudde nga batikkira abaana ba njagala abakyala ba maama abali wano mwekubireko ku ngalo. Wabaddewo abaami basatu only three, naye the rest babadde bakyala. So mwebale kwewaayo ate na kwagala ggwanga lyo.
Olo guno omukongo Kaketo Jackson ngono yavunanzibwa ku byokulonda Mugombala ya Kiseka avuddeyo n'ayongera okubeera ng'akubiriza bannayuganda okukuuma emirembe mu kiseera eky'ebyokulonda, era n'abasaba obuteeyawulayawulamu olwa bannabyabufuzi kubanga okulonda bwe kuggwa bo baleka nga baawukanye olwo ne bagenda ne balya ebya ssava.
Tugenda mu kulonda tufunamu kutakwatagana, tufunamu okulwanagana, tufunamu okutemagana, tufunamu ebizibu bingi okwawukana. Naye watuli mu kaseera ka kampeyini, biseera bino ebya kampeyini basaba baganda baffe yakweka muli wano we tuli, tulina abakodomi baffe bannazaala b'omuliraano mwana w'omunaazanyira wange, naye omuliraano olumu kuwagira sayiti endala, n'omuliraano ogumu kukola ki? Kuwagira sayiti endala. N'akaseera ke tulimu kakiseera kagenda kukwankya ng'ofiiriddwa ate bw'olwaza waliwo omulaba akutuuseete enduba esooka okuvuga ebeerayo oyo muliraanwa yasooka oliko okayalira tomumanye egyali ona n'okwekanga n'asula na Kampala bana ekyo bakaka.
Ye Olivia Mugabe okuva mu kitongole okuva Japan ekya Japan International Cooperation Agency JICA akubiriza bannayuganda okuteekawo enkolagana ennungi n'emikwano egibagize okusobola okubeera nga gibayambako mu bitundu byabwe basobola okugiganyulwamu.
Japani banachewa tulina bangi nnyo okwetoloola Uganda yonna, naye tubakubiriza nnyo okubayisa ng'abannansi era ekimu ku ebyo watuuka mu kitundu tubagamba muwe ninnya lya wano kyala n'amatovu. Thank you so much for working with the people of Kiwangala ne basomesa abakola n'emikyala n'amatovu labajapani benkola nabonyagala ne bansamanya tubawa wano mwebale kumwaniriza tusuubiza okwongera okukolagana nammwe. Mwabika inga diaba tege tede wige kuveni jaika. Nikola gane na wena genda maso nga te etoro zima mwala zati. Tensu vila chuangala tugenda jiki usangu maso. Nekisele nijia.
Iyo mutandisi wa masomero ga Kiwangala Community Schools Kayiga Muddo Yisto asabye gavumenti ya Uganda ng'eyita mu kitongole ky'ebyenjigiriza okukendeeza ku musolo gw'ejja ku masomero g'obwannannyini olw'ensonga nti abantu bangi agabalemesezza okuweereza bannayuganda. Mu ngeri y'emu asabye abantu mu kitundu kino okuwagira enkulaakulana ebeereeteddwa mu kitundu kyabwe kubanga bangi abagifunamu.